Fotoji we gobum tobugo ndiyam tufana latanoji sura jeweɗiɗi aya go'o yahari 24 rar Allah ɗon jogi alkawal muɗum o timminan ko o nyumi foy Nuhu iyalji mum e dabbaji ɗi Allah subti naati nder jirgi hiki Allah maɓɓiɓe nder jirgi kinɗon ɓawo balaɗe jowi ɗiɗi ndiyam fuɗɗi toɓugo ɗum toɓi ha balaɗe 40 e jammaji 40 nden ndiyam ɓuloyi daga les lesdi duniyaru fu heewi ndiyam tufana kala ko foofata iko fuuftata fuu daga gorjo en yeyri en ilake en haa hari dabbaji e colli fuu mbahdi sey ɓen ɗon nahatuɓe jirgihi kamɓe tan kisi amma haa i noon yimɓe ngaylitaaki daga halleende maɓɓe hannde maɓɓe hakke en ɓe tokkan laawol sheyɗanu ɓe calon nango haala Allah jawmiraawo Allah e wi'a en nder deftere mum seniinde wonde nyannde e waran ngam o hiito halleende ɓiɓɓe adam amma ɓen fuu nuɗɗinɓe e maako nden ɓe ɗowtaniimo Allah siryake ngam maɓɓe laawol kisndam on kisnoo en daga kiita makka ngareeka um jawmiraawo yeeso almasiihu hoto ɗum timmi sey ndaaren foto jeweeɗiɗaɓum.